Tukerukirwa Tukuragira maso bingi Tusomenyo Baibuli Nga mukama alangirira Ennamba ya lukage litya Tufuna obubonero mugenyi Kati bw'okuuma obwesigwa Tolifa, tolizikira Tuliriza ng'ebyogerwa Etulabe n'amaaso bingi Tusomye nnyo Baibuli Nga mukama alangirira Ennamba ya lukage litya Tufuna obubonero mugenyi Kati bw'okuuma obwesigwa Tolifa, tolizikira Tululinde Olunaku mulingo luje Buli muntu obwesigwa Tolifa, alina mulamu Buli alina kabonero mugenyi Mukifuba oba awalala Oba kabaka bw'oyo Yesu Kwalwa buli babuyise Tulinde Olunaku mulingo luje Buli muntu obwesigwa Taifa Aliba mulamu Buli alina kabonero mugenyi Mukifuba oba awalala Oba kabaka mw'oyo Yesu Kwalwa buli babuyise Kwe kulaulo kusembayo elimwa wabula Enamba jetulange liwawo Muchisele chike chinja Mwemu imuse mitima muite Yesu Ea wangula Alikoma wakwalo Akusange musanite Kwe kulaulo kusembayo elimwa wabula Enamba jetulange liwawo Muchisele chimpye chinja Mwemu imuse mitima muite Yesu Ea wangula Lwale koma wakono Akusange musanite
Tulinde
Tulinde Oluna kumulingwa luche Buli muntu obwesigwa Taifa Aliba mulamu Buli alina kabonero mugenyi Mukifuba oba awalala Oba kabaka bw'oyo Yesu Kwalwa buli babuyise
Tulinde
Tulinde Olunaku mulingwa luje Buli muntu obwesigwa Taifa Aliba mulamu Buli alina kabonero mugenyi Mukifuba oba awalala Oba kabaka mw'oyo Yesu Kwalwa buli babuyise
Tulinde
Olunaku mulingwa luje
Buli muntu obwesigwa Taifa
ba mulamu kuyalina kabonero mucheni mukikuba oba walala obakabaka bwoyo yesu ekwala buli ba mwise tulinde olunaku mulimba luje buli muntu omwesigwa taifa aliba mulamu kuyalina kabonero mucheni mukikuba oba walala obakabaka bwoyo yesu ekwala buli ba mwise. Tusome nyo Baibuli Ramu kamara ngirira Endamba ya luka gerija Tufuno mbonero mbieni Katibu okuno wesibwa Tolifa, tolizikira